the track, yeah. I still kiss, baby. Voglio una di cose, yeah. Voglio una di cose, yeah. Na ka na wewe, na tembea na wewe, na lala na wewe, bado na di cose, yeah. Zungumza na mi mchana, la la la. Zungumza na mi usiku, la la la. Kama ifa ya tando toni tu. Shindane na kichwa, tumalizane ya kaisha. Moyo nirudishe maisha, tupu nimekwisha. Moyo unanikosea, moyo unanikosea. Moyo unanikosea, moyo, moyo unanikosea. Moyo unanikosea, moyo, moyo unanikosea. Moyo unanikosea, moyo unanikosea. Chuzi tiba yangu we haya umeziharibu zote hisia zangu basi sawa moyo mbona umenitoa chambo moyo we unaga chanjo moyo umenifanya pango moyo ushiwi mipango wangu wote unawaleta kwangu wanaochiti nao ni wa kwangu walevi wote nao ni wa kwangu Mbona unajitesa Usishindane na kichwa Tumalizane ya kaisha Moyo nirudishe maisha Tuputupu nimekwisha Moyo unanikosea Moyo unanikosea Moyo unanikosea Moyo, moyo unanikosea